nigerchoice.com.ng.
Umama wathi mntana mabuhle buya phela kodwa ubuhle benhliziyo abupheli. Ubaba wathi mntwana yami ungababhayizeli ngoba abapheli, ngoba abapheli. Umama wathi mntana mabuhle buya phela kodwa ubuhle benhliziyo abupheli. Ubaba wathi ntwana yami ungababhayizeli ngoba abapheli, ngoba abapheli. And now I fell in love with the wrong, wrong girl. And I wanna let go, mama, let go, mama. And now I fell in love with the wrong, wrong girl. And I wanna let go, mama, I wanna let go. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama. Baby, bengithile ndothina seshova. Awukutobuka manje, it's over. Angithi mabetshelwe yabaqoma. Qoma, dali, qoma. Ngishaya imoto mina mangifuna. Ilanga shisa noma kunimvula. Udala uhlala phe harankuwa. Sometimes ngihlale ngabuyele emuva. For when I've been sacrificed. Now ungonile ukuthi ngiyakuthanda. Dalise nyama manje ngiyasilaza. Oh yeah. Uzongikhumbula mhlophe lamandla. And now I fell in love with the wrong, wrong girl. And I wanna let go, mama, let go, mama. And now I fell in love with the wrong, wrong girl. And I wanna let go, mama, I wanna let go, mama. And I wanna let go, mama, let go, mama. And I wanna let go, mama, let go. Let go, mama. And I wanna let go, mama. Let go, mama.
Choice.com.au